mpaka nafanya wengine wanahema ni mapema lakini bado maheta wanateta full slows like when bank full chakachada I'm good at who nani beta cash spender chicks are spender love to my haters mtanipenda fanya vitu new where they do tena mini pate kule tu antenna na baby dosi dani utajua sini nani Nairobi 2500 wanyumbani Ni cheesy B, ni Debbie Lowry Since nianze wanajua mi waju Na kikuja after B, utabui watu Hama rapa wanashanga bitu mi wanina do I'm doing it good Tema any day na ikel, niambie ka I feel Bilari you watching big deal, be real Him means spit, ili pili pili Wana wana niki tema mbili mbili Faster picky picky mangwa Ina sipi sipi, hamni fiki, hamni piti Yeah, mziki fiti I'm easy, but you jam busy Me waga cheesy, yeah. Okay, bonga mbaya. Okay, bonga mbaya. Okay, bonga mbaya. Unashikwa tu mashati. Okay, bonga mbaya. Okay, bonga mbaya. Okay, bonga mbaya. Unapigwa ma. Okay, bonga mbaya. Okay, bonga mbaya. Okay, bonga mbaya. Unashikwa tu mashati. Okay, bonga mbaya. Okay, bonga mbaya. Okay, bonga mbaya. Unapigwa. Yo, mini crazy genius, I find a wengine one can call easy shit Hustler, can it don't be making it B, for real they be faking it Begging for it, I be getting it Making money, they be hating it B, for benefits, let me come in, I will wear this shit Let me go in, come a heavy dick when it beat enemies Bang, 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 joke I'm a coward Kill my rappers daily, wanna ogre, hop a shower Wanna send my beat to me, na do, to a gaziko ju, na pagawa And I beat to five, okay, E-N-Y-N, don't turn me butter Niki, tema, mi study, mi zone, scratch, vinyo, jina, kasi, bangi, si pati, na mi, si kati, ya mahani Ayo, nightmare, hammer, rap, wanna panic Biyo, baga, narudisha, hammer, rap, nyumbani utapigwa ukapi, kitu nene nekali, na mi, wasijali Tiwa maradhi, kufuka mbali, I run this street, utazeliwa na nani Faster, picky, picky, mangwa, ina sipi, sipi, hamni, fiki, hamni, piti, yeah Mziki fiti I'm easy But you jam busy Me waga cheesy yeah. Okay bonga mbaya Okay bonga mbaya Okay bonga mbaya Unashikwa tu mashati Okay bonga mbaya Okay bonga mbaya Okay bonga mbaya Unapigwa ma Okay bonga mbaya Okay bonga mbaya Okay bonga mbaya Unashikwa tu mashati Kibonga mbaya, kibonga mbaya, ukibonga mbaya, unapigwa. Bang, 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 choka mandawa, kime rapa daily, wana oga hapu shawa. Bang, 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 choka mandawa, kime rapa daily, wana oga